bazalwane bami siphinda siyahlangana. Siyahlangana futhi endlini egubuzelwe ifele emnyama. Sihlangene bantu abami ukuzophelezela umkaNgqomondo, uMamtshali Holy Oxygen. Ube nomoya omuhle, umoya omuhle ukwedlula labo BM abasha ama 5 series. Ngqomondo ngithi qina ube strongs. UMamtshali uvulile ene W pneumonia imbambe imlenze yombili kanye nendlebe. Bazalwane uNgqomondo umzilele umkakhe ehlele kwibase yombhede iviki lonke. Phela abantu abami indoda mayishonelwa ihlali kumatras njengabafazi ihlala kubase yombhede. Shomo noSibeko, ngizwile kuthiwa izolo benilola amazinyo ngegrindali niwalolela inyama. Ngeshwaka ngeke nize niyinuke.
Mfazi wami, mfazi wami,
Ngqomondo ungakhali kakhulu ndoda, uzomthola omunye inkosikazi ebandleni lami eholigani. Ngibuhlungu-ke ngokuhamba kukaBamtshali nokulunga kwakhe. Khathazile, sukuma kakubona. Bazalwane niyamazi-ke ukhathazile, isidwedwe saziwayo kule ndawo. Ngabe kungcono ukuba kufe sona, hayi uMamtshali. Ngiyabonga khathazile, hlala phansi ndodakazi. IsiZulu siyasho ukuthi isitsha esihle asihleli. Bekuwumuntu wabantu uMamtshali, kodwa kubuhlungu usheshe wasishiya. Kodwa ngiyazi isidwedwe esinjengokhathazile sisazophila 10 years. Wena ntombazane ehlala ekhala, ngicela ungisize, ungaloku uthi ukhale namhlanje ngoba ngicasuke kabi. Ngiza kufaka isicathulo, amkick yourself. Amabhasi asefikile-ke bantu abami, umuntu nomuntu akaphathe 2 rand esandleni. Siphelile isikhathi sezinto zamahhala, asiphume ngengoma-ke bantu abami. Shut up, asingcwabi i-Model 6 na. Ucule i-English yani? Thatha khwaya.
Hallelujah.
Sifikile-ke emangcwabeni bazalwane, sizovula ingqeqa ke sifunde lapha yakwa baseKatlahome. Verse 2 divide by 9 multiply by 16. Kufundeka kanjena, ngokuba emva kokufa kuyakuba khona ukuphila. Ngakho-ke abasishiyileyo siyoba nabo 1 days. Siphinde sifunde ngokuka baba uMsiya, verse 22 minus 7, lapho kufundeka khona kanjena, ukileva kanye nebhali inosulwayo, ukufa kuyingubo eyokwembathwa yithi sonke. Two can two eliza filiza two one my wish. Skepe twash over killing it he. Tie my tie, I tie your tie. Singakamehlisi umufi kufuka isibholofito bantu abami. Ngqomondo vula amehlo ndodana, leya nkosikazi yebrowse elingcole entanyeni iyakufuna. Uyiqaphele ndodana Crowley. Siyawunikela umzimba wakhe enhlabathini, umquba emqubeni, umlotha wamalahle emlotheni wamalahle, umlotha wezinkuni emlotheni wezinkuni, uthuli othulini. Umsebenzi usuphethiwe bazalwane bami, sengaya ekhaya siyogeza izandla. Labo-ke abebelole amazinyo nabebephethe ama-asha nopelepele, abaxole shem, nonke nizodla amasi, inyama-ke yomfundiso nomkhaba nentshebe. Ngiyabonga bazalwane bami abahle nababi. Sesingayogibela emabhasini siye ekhaya. Holy Oxygen. Sesithi
Haleluya.
Sesithi
Haleluya.
Sesithi Haleluya.
Sesithi
Haleluya. Sina sesithi
Haleluya.
Sesithi
Haleluya.
Sesithi.
sithi haleluya
haleluya
sithi haleluya
haleluya
haleluya haleluya sithi haleluya sithi haleluya haleluya sithi haleluya sithi haleluya
njengamhlanje emncwabeni futhi bengizoze ngifainte bengimisele ngokuquleka manje nanga nomfundisi sethu uzongikhahlela ngavele ngathula
kanti udakwe kangaka nje udakela ukukhala yenza nisabe indaba mfazi ayingezizani.